Malik Plo. mpaka kwenu mimi. Nikatangaza ndo wawishi na mi. Wazazi wali kubaliana na mi. Atakuwa upake ni thamini. Hivi kwa nini moyo wangu numiza? Nikupini mlaro tansikiliza. Nasisikia imbu na pembeleza we.
Mbuka, mimi nisha kuiliza.
Niko na mwanangu RDJ Mbu.
RDJ Mbu.
Thank you.
you like, yeah. I'ma give you what you like, yeah. Oh, yeah. I'ma give it to you right, yeah. Best time of your life, yeah. Oh, yeah. Baby, when you ready, tell the waitress, get your check. Girl, I know you ready, ain't even got a check. You been through the worst, let me show you the best. You know I'ma get you right, girl, niggas to the left, like.
Kiburi na kutuzara, wala tulokupa shavu. could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in as much as I can gain from Maytag. Rock a wristed on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can do some things that I'm gon' do.
Yeah. my dark glass, but I'm shots, clocks, well clean. Touch you road with me blood clot team. See a girl up on a corner, cry and a scream. You know, said the boss of intervene. She said, my man, now, the other time, so of course, I know, said, me go be a the boy. Now she say, oh, me is a one of a kind, and that's how she became mine. And see that. Can't believe I, can't believe I, taking girl away from me, my God. Can't believe I, can't believe I, taking girl away from me, my God.
She wanna risk on the guy, got a pop one, she a boss too, she get her own money. Slim dicky with a booty, and you know a nigga love that shit.
Yeah, you shepu sura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura. Na mwendo maringo, akazini shepu sura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura.
Tafta.
Trying to show.
kunichanganya. Vyote vikashuka kwa vitanielemea. Hapa kushika tavavanya. Wewe ndo mwandaniwa nilokuzoea.
Ntakutafuta
vyangu visiri kwenye kunisitiri. Fundi mitambo kinga yangu ya mwili sielipabiri. Kutango sitaki kafiri jangiri. Mingi wa mambo kuroka upati koneshwe mwili ajifanye rambo. Unajua dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha. Lazima lazima usika usika vikashuka kwa vitanielemea. Takosa pa kushika tavavanya. Wewe ndo mwandaniwa nilokuzoea. Mtunza vyangu visiri mwenye kunisitiri. Fundi mitambo kinga yangu ya mwili sielipabiri. Kuchoma chango sitaki kafiri jangiri. Mwingi wa mambo moyo kaukatiri. Kondeshwe mwili ajifanye rambo. Unajua dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Na misi unajua nimeumwa na wivu. Kidogo tu pressure ya shuka ya banda. Ni haidi kama utatulia. Ni haidi kama
Hivyo usiwaze madale, siwe kesho madrama. I'm gonna do. Unasema maneno mangapi mabaya juu yangu kila kona. Neno langu shilingi sila kubishana na wewe, usidhani tajibu bwana. Moyo wangu asubira lupiwa na Mola, ndo maana kauli sina. Nimezaliwa kushinda, ndo maana napita kila ukibana. Nimesafiri toka Tanga, nimekuja tafuta riziki bwana. Na mikadili nasichanga, nikapambane na ile diki jama.
They call me Big L.A. Big Silly, Big Money, Big Willie. When I'm sliding in the mall and you hear me, I'll be slicing with these balls so you feel me. Let me rip it up for cuz in the back.
kama ye yeah, apendi sababu ninakuwa ninaua bendi na yeye so mtu mambo mengi kama ananipiga iwi nikijifanya nimesahau tulipotoka milima na mabonde vile sisi tumevuka tabu na dhiki vile sisi litushika ananipiga kuua yeah. Anapenda gani waze tu mambo ya mbele maana yao pita kwa kiua sindwele na mambo mazuri masema mbele kwa mbele ananipiga mazoe ana madanga wa mjini yeah attack madanga wa mjini zao kushika mashati
juu life ni fupi na misijifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu no.
Yeah yeah DNA domino of course sa
Yo, niko na mwanangu
banjuka tu life ni fupi na misijifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba ba banjuka tu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banjuka tu mina come through niki rap to my one two na kwenye club watu wana dance to domino kwenye track majabu beat wazim sauti ya dhahabu unatakaje ma welcome to bora sura ni nice this I'm the bombs oh najua nimewa kwa chiu najua leo lazima watu wa banju chafuke kwa nini wanauliza tutasifu happy mbaka lini situ na shida zetu tusikize zako kwa nini wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi tuangaliane tusalimiane hizo nambazo simu ndio tubadilishane vivile tumejua na leo tu kwa hivyo leo dude tutainuka tu na kuruka tu ba banjuka tu life ni fupi na misijifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banjuka tu tumejuana umenipamba niaje situende hivyo nionyeshe mtaani si uongo hiyo kicha yako ni safi nikaribishe josani juwe ni yaje na suna jua leo nimekam na gari na inafaa ilale ndani ya parking nimebonga mbaya malkia nisamehe ni venye hiyo keje na nishikisha nga pepe nje na ndani kila kitu ni deadly lakini na hopa inanga wageni wengi juu hii game ni boka sio soka story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa nikusho safi letu tadu hizo vitu tutazikuta tu Ladina mashiti